alkaya dramanture yo demo wo jodi do dire le lam tumbut alkama e jaba o hinoto odo wattu golle zarnie holti wiide kuteji wulare nde do leydi ndi na mate sanne de golle ledde de
la forte chaleur
crée wulare sattune ana nato sabe sekude leydi nin do ana nato sabe do hewtine dadi ledde ni fatade kulel lema din tidallaaje hono misali gabbe remetede nanan mudum watti joni fedde man kulle nyamte jogal antun atan wulare ana tamna do sanne do nato sabe ko he majje ledde mudum wata wulare ana wada tidallaaje kewdi do nyamireje remetede di hono jabaaje nanan mudum
leydi ndi no burata yorde fuf non jogal mum burata tidude non holtiri cemaga jakite lugotodo to laboratoire sol au plante IER Sotiba
l'impact de la chaleur sur
wulare do leednin ana satti watti joni dungu nati sabe hannen kulleji meden remetede ko heewi wawa wodde sabe so wulare satti ana tidna golleji mudun sabe leednin wulan fa wala sedan kulleji remetede dum dadi mudun semmi mudun famdan watti fu so wulare satti so ken immikin a tama cholani wadan pantan kulleji fu ko wonle leedin naba do sabe hannen fesi wadi deman kebal mere ana famdi
ramas on va pas parler de bon rendement dans ce cas
ndemobe to siga so kulukani memi hala ti alaji diwi mati ele golleji demal wattu wulare so won holtibe wulare den hasinna bobbe kamemi torraji ibe kebi e kabar mudum
chaque année ya en
ni hitane fu bede holita watti goto on deman han wada de mudum hono awdi nanan mudum faana mudum yalla awdi ni wada e watti mudum ga ko buri heewde so wulare satti awdi ni moddata a tawan leedni dum wala semme sabe wulare winne wala leedni kasin festay wulare ana nafa kulleji remeteden ga so jabbetiki sanne dum ana wada tidallaaji sabe watti fu so kammu tubi fa satti kulle remade ko heemudun ana bona
donc en demal hultibide wulare sattende na yirwina mbaruji ledde denno ko wajoto dabareji fiya butude sanne wulare do leedindi kadana docteur mohammed lamine tigete kanguno horejo unité climatologie to laboratoire sol au plante IER Sotiba
l'élévation de la température
sonin ko den wuli sanne dudu ana nato sabe timmine janjidin fatare kasin timmine semme leednin do ana nato sabe du kulleji mede remetede ni wasa remude no muyurden dabir hando fiyade hannen yob jewa tan honen wularden samemudo famdirta de kulleji mede remetede ni sa jeebi hannen hono di dabir ana wonde fiyade e takki bamako ko natto sabe wularde samemudo fanda no nukkuji mede remetede ni
la temperature au niveau de la parcelle
tutude ledde watande di hakillo dun ko heddani en don holtiri docteur Oumar Samake horejo kabaru unité sol to IER Sotiba
actuellement l'impact du changement climatique
watte joni sa jeebi wertan watte geddi fola mudun dun maate de kulleji ko wuri ni adna mangal mudum sa watti fu so wulara satti sanne dun nato sabe du kulleji fu ko wondo leddin tampa nyolman handen yima ana woni taccude leddedi leggal fil gotan tuttakin kassin sun adfa leddedin timmi ndaddeji timmi dun waddan tidala mawdo sabe wulara sattan hune fu hande wadde handen yalla o tidala na huncho yo tinnoro tan tuten leddeji heyben di du
planter et entretenir les arbres
ardi be kabar golire den mal le sahal e balir leddindi holiti yo nawturade hudo sere leddede kanyedun non ndiyam wasa nyukude ele majje